Nagari nikipanga rematch mababi wana dance wanati wana chant haberi yana wika sesi mekiani I can't ma club zimeja ma parking zimeja hakuna mtu leo wamebaki kwa mtaa naanza kuhisi kiu kiu kwa hivyo tanipata cues cues na manzi moja msuku kama siko chini niko juu juu yake naanza kumshika yoanza kuwika na huku ninajua swali gani atauliza
Agenda leo niku Nani tembo ni nateremsha tu Napata kachip na leo lazima ni T-shirt ni white Sneakers alike Na chips kando yangu Everything is alright Takila all night Sabuka all right Now niku tu And I'm high as a kite So much pressure to lose I'm all sports No sherekee na minua class Piga toss Niku sherekea tu
Leo leo
Tuna sherekea tu
Leo leo
So much pressure to lose I'm all sports No sherekee na minua class Piga toss Nikusherekea tu
leo leo
tunasherekea tu
leo leo
Ringi, big bin, utafanya nini? Utafanya nini? Big bin, utafanya nini?
Nita party all night, to mood iko right. Habib waleze how we do it all times.
How we do,
yeah. How we do it all times. Habib waleze how we do it all times, yeah.
Hizo drinks zina kama mali aje, rusha ni rushe, rusha ni rushe. Na kama leo una butema, buta ni bute, buta ni bute.
Na kama una hisi pende pende pende.